Najua mateso niliyokupa yanastahili kilio. Mwenzio, kweli nimekupeleka mbio. Na kupretendi eti sikupendi wakati ushasema ndio. Mimi ndio chaguo la moyo wako ndio. Niliyewashinda mafisi na mimi nikawa na ugumu wa kulipiza penzi kwako na ugumu. Nusura mpenzi kunywa sumu. Hey, na mimi nikawa na ugumu wa kulipiza penzi kwako na ugumu. Nusura mpenzi unywa sumu. Yala, I'm sorry, sorry, kwa kuleta machungu kwako. Sorry, girl, I'm sorry. Nisame, nisame, girl, I'm sorry, sorry, kwa kuleta machungu kwako. Sorry, girl, I'm sorry, yeah. Nisame, nisame, nisame. Son, you are
Tim kwele mapolo lutero chunyi Iwang lutini Piwang umolo dia wola tam Piwang umolo dia wola tam Aye bala Aye Aye bala Aye Aye bala Iti magisa. I know you know that you're meant to be the grandmaster. To be, that's why me sing say I'm sorry. I realize my mistake. I can't stay without you. I'll never, never do it again. I'll do it again. Yeah,
girl, I'm sorry, sorry. Kwa kuleta machungu kwako. Sorry, girl, I'm sorry. And nisame, nisame, girl, I'm sorry, sorry. Kwa kuleta machungu kwako. Sorry, girl, I'm sorry, yeah. Nisame, nisame, nisame. And so you are Ati makisa. Oh, baby. And so you are Ati makisa. Oh, baby.
Doing big wine, where coco. Doing big wine, where coco. Doing big wine, where coco. Where coco, where coco.
Acha kulia, acha kulia, acha kulia. Haya mambo, tutakuja yatatua. Acha kulia, acha kulia. Haya mambo, tutakuja. Kuleta machungu kwako. Sorry, girl, I'm sorry. Nisame, nisame, girl, I'm sorry, sorry. Kwa kuleta machungu kwako. Sorry, girl, I'm sorry. Nisame, nisame, nisame.